Makumalo. Acha mziki wendele.
Simple Simple.
Marikisha Australia, Sydney.
Jumjumanjo.
Leo wabanda ni pambino.
Na utam DJ ni pebiti. Speedy yangu karimisi kama tiki. Naishi bila stress na cheza muziki. Jina langu taito sitaji kiki. I want to party.
Party tonight.
I want to party.
Party tonight.
Skyle. Skyle. Skyle.
Kizikin fada na chana wallet money Dallas motion na puta Niko mpera mpera na pandisha mizuka Niko sweet like a rory pop Bebe ziki twerk
Kati hizwe do
Pare
Kwa maringo Kwa
pare
Kati
Kwa maringo
Skyle Skyle Skyle
Watu kama mi bado kudance kama mi bado wakushindana na Mungu bado ujaona bado kuswitch style kama mi bado kushindana na mi bado kupendwa kama mi bado ujaona bado.